Tab Production.
He was on the beat. He was on the beat.
Maloto, maloto anga wonse, anatela baiwe. Maloto, 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 maloto anga wonse, anatela baiwe. Mami inutima muda tenga, olota fusa kina benda. Kibondi chomwe inenza kupata, jiza kala chano blanda. Dukanika kukona, wolo weka utakuona. That's why inabela kuzakuona. Apena ni malota, ine ndi kuja nawe. Ndi kusega nawe, pena ndi kupina nawe. Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe. Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe.
Pena ndika kala zipi, ndi magani zira za iwe yu sweet. Sindi mayenda ngida masula zipi.
Maloto anga ni wenyezi,
niwe nyanga yanga ntiti. Nkona nda kumenyera iyi hiti, uzi imbela iwe yu wanga pretty.
Maloto anga ni everyday,
nika deka makupempele na kazi wakwa ni maku. Mujengedela nilole nika libilo ya kocho.
Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe. Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe.
Mami inutima muda tenga, olota fusa kina blenda. Chikondi chomwe ineza kupata, jiza kala chano blanda.
Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe. Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela baiwe. Maloto, 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 maloto. Maloto anga wonse, anatela.
Music.com.